kula babuli lunaku omutima gwange guba guterera singomanyi bye nkulowoozaako tewandigenze wala nze ndaba singa nkwata ku mukono gwo nkumanye nti tuli wamu ddala kubanga gwe oli ku mutima era simanyi kiki ekinanzisa naye buli lwe ndaba maaso go omutima gukuba nnyo nnyo ebintu bingi byagala okwogera naye nneemwa obutini buwo singa nkwagala nze nkubuulire oyinza okunsaba oba ogaana singa nkugamba nti ndi wuwo omutima gwo gunanziriza singa nkwagala nze nkubuulire oyinza okunsaba oba ogaana singa nkugamba nti ndi wuwo omutima gwo gunanziriza Twali fembi feka ngate wali atutaganya singa manyi bwe nkufanana wandinzi za mu mukwano singa luna kulumuluja nze ne nkwata ko nkuwe mirembe singa nsienwe tukiriza tubere wamwe mirembe jona kwagala na esisobola kubikweka mu mutima gwo bulikiro nkusabira nnyo kululo singa omutima gwo kusobola okuwulira ogwange singa omukwano guno gutandikira wano kati singa nkwagala nze nkubuulire oyinza okunsaba oba ogaana singa nkugamba nti ndi wuwo omutima gwo gunanziriza singa nkwagala nze nkubuulire oyinza okunsaba oba ogaana singa nkugamba Nanziriza.